Yeah, mwingia base na itinga, giri jali makali mapinga. Ngesa li track ni tinga, shida li pata kunduli mitinga. Nipata nka, yeah. Mwingia base na itinga, giri jali makali mapinga. Ngesa li track ni tinga, shida li pata kunduli mitinga. Nipata nki sitting kashikwa, nka uliza mbango na dai mapinga. Ulikuwa kwanza kuntoka, sayo unateta tibute na ringa. Mini milele wa jiji, tangu enzi za mabolo na fila. Kukuwa mauru lazima, tangu ningenge na brazen bicha. Wata wa henga walinena, bado li dedi na story kapita. So ato kichoto na dinga, onyeshi ondolo kizima. Mbono ime, mbono lazima ni chill na fala na nsonge ahead. Mbono ni mdengo, mbono ni dengi sing. Mbono na penanga karu na jungle na dengi bang. Mbono ime, mbono lazima ni chill na fala na nsonge ahead. Mbono ni mdengo, mbono ni dengi sing. Mbono na penanga karu na jungle na dengi bang. Mbono si tense, ey. Mbono ni pate maganji si flex, ey. Mbono ni yangs, ufanya maboy ingia kwa den. Mbono kai retu alien, danga na bangu mengu. Mbona ni sare na inyina mkwa kiju na pool na Benz. Na Benz. Kasi mi dash. Vili na kwa rafu kwa neck. Shari ni snake. Na cut of the neck. Booty the shrimp. Go. Ki wanna season you bang. Excuse the words are hateful. Kitrae kuzoza my booster faithful. Vile maboya na bonga. Mucheka na team tikikula ndengu. Njua mahali metoka. Kurudi sidhani I'm able. So kishika makali utanyongwa. Buti anazidi kuzonga. Mbono ime. Mbono lazima ni chill na fala na nsonge ahead. Mbono ni mdengu. Mbono ni dengi sing. Mbono ni penanga karu na jungle na dengi bang. Mbono lazima ni chill na fala na nsonge ahead.